God bless our mashairi sababisha lipa bill. Hey, Kata Black the Hustle. You ready for this? Kata Black,
you ready?
K.O. Flawless victory nikipita nacha kama statues wame pause. Ayo, hey, sanuka izi sio moments, akodak izi moments, akamba Young Black Panther, sija waiku Afrika, sata, I don't give a flying. You know, number uno, hawanambi kitu katika mchezo. Uno, Kevin Scott, dataka on the festival, pia mikuno, kitani kizaizaida, impact zaidi ya kudo. Yote mizuka, mipango ya G.O.D, time is now, sanuka, let's get free. Emancipate yourself, mental slavery, do you forget about me? OG wakilisha cheesy, bado wako basics do re mi, niko na kausha INC.
Ubakari tupo wengi, sina pesa kwa mifuko empty, na manisha sina dusko tenji, na shanta revenge. Ubakari tupo wengi, sina pesa kwa mifuko empty, na manisha sina dusko tenji.
My MC ranking in my wake at a kuliko waka fraka. And please don't compare we with those rapper. And for real, he beat the kwambu na imanga kama sapa. MC kiburi, waka nina lebo meante kwa toka hapa. Hey boy, kuwa sulola na wezi nipata wamefeli. Ila stili unapewa pata go to hell. Najua kwa baraka za mwenyezi mungu ntazipata. Na ndo manas na mashaka na kwa kweli. How they flow, wananifanya niwe Hamza kalala kwenye chaka. You already know, cause blood the big kaka. Room paka maka na spiti mistari andari zedi ya kibaka. Kwenye biti kama bari tayari omesha inyaka. Boom shakalaka raka raka inabaraka. Nimedum kwenye kusaka big kaka mwenye roya paka. Na majukumu aya nifanye nile chaka. Bila kuni zoom, boost ndo yangu room. Mistari na wakumu wale wote wala zaka. Amen.
Ubakari tupo wengi, sina pesa kwa mifuko empty, na manisha sina dusko chenji. Maisha haya nitarifrenji. Ubakari tupo wengi, sina pesa kwa mifuko empty, na manisha sina dusko chenji. Maisha haya nitarifrenji. Ubakari tupo wengi, sina pesa kwa mifuko empty, na manisha sina dusko chenji. Maisha haya nitarifrenji. Ubakari tupo wengi, sina pesa kwa mifuko empty, na manisha sina dusko chenji. Maisha haya nitarifrenji.
Shio, isu boy kasi black in the sun. The sultan tamba, make it bish. Iber the hustler, nako tutakufu. Soja!
Ubakari tupo wengi, sina pesa kwa mifuko empty, na manisha sina dusko chenji. Maisha haya nitarifrenji. Ubakari tupo wengi.